On March 30th,
March, a day, Chatu, a fear tremor. In film, you know, Aqualabia friend Ethan Kaseka, our free American folk, Utah, Unyan, Yare friend pneumonia, and Tine Yadena FA helicopter, the Neko hospital, area primary hospital, a young Kuala hospital. Now, name mommy, a friend Michelle, na ye manatana helicopter, you movie. Na ye man, I dear Esher, na senior, obey me, and young one, a walk. Lupin Akasana, Otezena, on work, Aqualano, Edgeman, or Noir, or your nurse, Nino, Michelle, in whom's Aqualano, Ewol, Asem Kessiapa, no home. Nasa, I'm Rick Yimun, Michelle, in whom's an Omo Enam Strom, no who, Draper Utah Temple, in the war, a Vimuno, Anna, or Sam who, Jordan River Temple, and so any. Oakland Mountain Temple, and a Salt Lake City Temple. So, na a dream be by na dream say, do you believe it? Ujidi, anase unjini. She says, na okan sa adie we say, okan say, na mesia say in shref or temple, na ebusia ewa horn mo dying na ewa brame or primary young woman. Na machre we ewa miko mission Mexico no. Na yes, I come so many miku as our temple. Na mechrech, our effort, Ebusian, bra, na mechre, young woman, and a massacre, Sanya, our family home evenings. Minim, Nanami Gidiana. Na me ami muayen eba senia as ansemisan ba majin sunsum no edi adanse chere mekumam e ma me hu ade anam na me gidipa na sabre no me bompaye e chere meja wosro eda na se e wonim dia me wo ani gidia me wo fa ebusion se ebusion e wo hon mu den na na me dana se wo ni ba Jesus Kristo e na wo ma sa de we e ye ye na me dana se ma me ba no na me ma erade no agi hu se se e wo mu se o so de Ethan e ko ni ahime mu a e eno a e na me bompa ye e de me kre me ren na se ni mu na minya enije se sa bra o haw emre nu no minya jidie no ene ndie no se ensem ne ye no kra na Ethan etna aya sabia hon mu na otwe bebre na empire ankrofo boy ni akontre ene dia ye ye no aya sabia on ema ni timi efri aya sabia on eba efri se se ni ho ye na aya kasen sa adia Michelle ewo mu no etre no se adia no ya tre no na bra bonna ne na nyina no na enye ensem kakek na imu me no kra e obri ho on ma ya na enshae bo eba ye ho no eba de bianti na ye ya sorry ma no ye enti ase ye aye anwade a ewo so ye di agya ne echi ewo na sorry mu na ye ye ade a na ye dwin se ye nim bibia na emfa ye ho ewo enema ewura ne de ma agya a jinkwa na ka se wudi mi mransem so na utoko so kosi awie ya ubenya dan kwa aye achede kese ewo achede ewo nyankopon e ma ne manyina ye gidi se asori we se enye babia ye kwa so kosi ada keke ne ye be yesa ne ye be ni papapa ne mum se ye enye ku keke a ye kwa kotrem na enye se ne me bia awofo beti a kire onu ma keke na onwe timi aye ni papa da chi ni na sa asori o ho ma ntima ho tifu eye esin sa ne ma ma kaina drink kakra bi se enye ma ye ka ewo enchetrim ye gidi se sa osum na Jesus Christus edisi ho no ewa asase so enye asande aba a nyankopon komsheni na ode ba wo ya bra boy mu ye mrei mu na ze tumi a na onwo ode ma na gidi fo nimrem no sa so na onwo ewo asase so sese on one, your friend, as of dear to me, Yanko Pans of dear to me. Yen says, I to dear to me, ye benya, ye dear to set a subo, ne yas Holy Ghost to be with us. Susum Krunkrun Ebeti and Hona Train Chain Ye wo a defone a com shafo awudi a sorinum enam safwa words of deal to me jidis nyankopon eka sachen ma enam a comshenin. Na ye jidis as to me emma yetiminya apam. Ani ayeye de wo tempo na dachi bia yetimi akone ye nyankopon akwa akotena dan na na science exercises enam se to me abusua betimi atena hon mo aka onwa bom dan na na so onu tena hon mo eko ye aiware a ye apamfo fraware na ewo tempo mo on betimi ye betimi agi sadie we say enye ye nko anemum ya ofo ne na nam onwa wu a asase yi so a ɔnwa anya pɛ no ne ho kwan anyɛ sadeɛ yɛ bi yɛnim sɛ yɛbɛtumi ayɛ sadeɛ ama wo ɛwɔ tempo mu yɛgye di sɛ ɛnam ɔkɔmhyɛne ne tumi nyankopɔn tumi no yɛnya kyerɛsɛm ne bi abɛka adansedi a bible no ɛkyerɛ sɛ yesu kristo ɛyɛ agyenkwa no a ɛwɔ wiase mu. Na yesan ehye sɛ Yesu Kristo asɔre hɔ mankyirimu ahotefo ɛne Nyankopɔn ahemman a ɛwɔ asase ɛne asɔre a ɛyɛ nokorɛ baako pɛ wɔ asase na yɛfrɛ no Yesu Kristo asɔre ɛmfiri sɛ ɔno ɔyɛ ne titirani na yɛ n'asɔre na biribia a ɛyɛ nyinaa ɛyɛ ɛtumi yɛ ɛfiri sɛ ne mpata a ɔyɛ man yɛnim sɛ saa nneɛma ɛda yɛ soronko yi yɛnnya ɛwɔ baabiaa agye sɛ asɔre mu na sɛnea nsɔre aka no ne nsom aka no ɛdi nokora yɛ biribi papa no ɛmu bie ne hɔnom a ɛwɔ tumi sɛ wobɛtumi ayɛ a ɛyɛ de a ɛbɛma yɛ nkwagye agye sɛ ne ɛwɔ asɔre mu yɛwɔ saa nimdie we na ye gidi ana na se nema we ye no kra na chese ye wo asem kese a ye enda so ene emoa ewiase enhu bida na ye gidi no ye ade a e wo dan kwa ho susanso we na ye begie di no e wo se ye nya or trust some free ye trim e ba yakumam ye betumi a gbe bia ne ne nemu a keke. If you say, yes, sir, and said, I was here, yeah, I did, yeah, was here, yeah. A beer, a bee, and you'll be in Shasubi to second Benjamin, a catcher and Crawford. Now, only nice soon, any neighbor cook as a ampa, your GD and some of our catching Nan so often, so you send him the new cream, and soon soon crum crono, a free a radeno hono, Eddie, and Susanna Cassibia by a yakumum. Now they say you need a pepebia say a barber born in name of me a bear papanqua. Now I will say, I should just see you now, a bema yakuma, as a son, yin ya a pepebia say a barber. Baby born in name of me, Bema, Yankopo, and Yaji. Say your best sister, crack crown, a mribby brain, a deba, not ye being perse ye be Yaji dear, or bra ye be sinastros from Cron Crono. Neba, say ye bidding Yankopo and ransoms. Say your best sacra pan, say ye sum afufro, say ye bomb pie ye, na ye co temple, na ye di Yankopo. I share seeing na now. I said, Debbie, I talk also in Debbie. I now, Debbie, I be some said, then I see ya mabu a young one a drink a sepa and it's a dank a sienna book of Mormon a kind. Now, yet from my not any na yen we a ni emusu our dear Lehi a wound. Ewo duana dankwa duano ene nipa na ngdu onsa e cheche nkrofo so wo dankesien na ya na ha mekoma se nkrofo a onwa yiro ho afa esum na onwa fa kwantren no so akwakoso otrozem na onwa tsa efrasie so ngudi eduaba no. Then the scripture na, says that trust them, Nakase. Now, after all, I see you on for fair, no more than Cassian. Now, almost three treaty won't do on Saturday wrong soon. I will bong where Eddie Edriabano. Now, almost Eddie Edriabano. Na ɔngo ɛniɛwu efisɛ ɔngo ana ɛwɔ ɛdi ɛsre wɔn twitwi wɔn nti no twe wo ho firi kwampa no so ekɔ kwabɔ no so saa enema we ekyere efa yen a yenya trosem ne osum no ya brabom sɛ ye wo ye tum anase ye ko ebe wramu efa esum ne ababe hu no ye di aduaba no a e dressing bibia ne ye pese ebedi na ebetimi anya ama ye dan kwa ye akyede kese ye wo nyankopon e wo si ye koso edi na ye ntie nia ankrofo a onwotwetwe ye na onwo peso on ye nwinwi wo ya brabom ne ye hwehwe esinto e wa sori penin form na debia na o si yiri ehun ye yi gidi efa enwinwi ada rosen ball eka se o si etna ehyen na ye yiri ehun ekoso ne so yensa ye nyina ye ye wo ehyen enya fansa ne ye kwa kwohwe ewiase nyansa se ebabe boye emietimi afa ohaw mu na ye won deda senia Ethan emame ejina ne gidi a wo no na okan e wo bra na ohaw won mo se me gidi ensa na ye nso ye betimi me di adanse se ye wo erade ne ahimam aye achede kase a esu me di adanse se nsrane asumdi e befre erade no na onwe di ne mransam so aye eso sin bibia nipa betimi adwe na me di sa adanse we wo Yesu Kristo di mu amen.